waxi serign bi ci khasaidi khasaidi fa khat khasaidal kiram wali taqulu abadan khayral maram wala khayra maram serign touba khadalahu law makhtar law masna laj fasat khilamil yawma bil khayraini insha man yakfini yadairaini nu ngeen koy firé ñu ni ko fasat taxena khilami samay khalima beug way muni faagi moy furqan moy alquran alif gi moy injil zaagi moy sabur taagi moy tawret mbotum tere yoyu la dajale ci samay mind siwna.